baduka tutya wano okubanga twevuma we yampananga okubanga nevuma twagabananga ebiro natwerimba mu biro jona kenda nange kyenagenda okugumikiriza bwe kwakana bayoma nogendo ojo unonesamba katoleyo kyosa kyosa store we yalio wangu nje kuna nkoye sabira banchawe atenga gwe zimo tebyandinumye ayatokunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona tebyandinumye nayatokunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona ate gwe anchawa katongeya nga bwe nkaawa ngate gwe anchawa mubuliro obubi bunvaawa nakuyira omubiri nga ndowooza olimu amagezi ebiroto nga byababiri kumbe mundu yelimu amasasi bwe washuti nga wankosa nentungiyira omutima nenguma katoleyo kyosa kyosa store we yalio wangu nje funa nkoye sabira banchawe atenga gwe zimo tebyandinumye nayatokunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona tebyandinumye nayatokunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona ngate gwe anchawa katongeya nga bwe nkaawa ngate gwe anchawa mubuliro obubi bunvaawa baduka tutya wano okubanga twevuma we yalyampananga okubanga nevuma twagabananga ebiro natwerimba mu biro jona kenda nange kyenagenda tebyandinumye nayatokunyonona erinyo lisaba
www.mp3ugandanmusic.com